Buracheye Monsi mwiza twasezeranye Sinzi ababyeyi warababwiye Nshuti bavandimwe nabo kuza Kuva umunsi twatandukanye Umutima urateraguza Nibitotsi ntabyo nyigira Niyo mpamvu mbitebukije Uyu munsi ngendaza singusi gutabitekereza Ngayitegure aho nshyikira wuzu nsanganire Dukine inyana tubyine N'ubukwe bwacu bwashyitse Dukine inyana dukine N'ubukwe bwacu bwashyitse Tukine, nyana tubyine N'ubukwe, bwacu bwashyitse Tukine, nyana dukine N'ubukwe, bwacu bwashyitse Mama na papa namwe mwese Uyu niwe nababwiraga Akanwa ke kitibi cyozi Afite umuco n'uburanga Ngaho rero Nyiramwiza Na se mwiza Turagiye Murabeho Turabatashya Namwabaje Murakabyara Kuva umunsi kwatandukanye Umutima urateraguza Nibitotsi ntabyo nyigira Niyo mpamvu mbitebukije Dukine Inyana dukine N'ubukwe Bwacu bwashyitse Dukine Inyana tubyine N'ubukwe Bwacu bwashyitse Dukine Inyana dukine N'ubukwe bwacu bwashyitse Dukine inyana tubyine N'ubukwe bwacu bwashyitse Munsi mwiza buracheye Munsi mwiza twasezeranye Sinzi ababyeyi warababwiye bavandimwe nabo kuza Kuva umunsi twatandukanye umutima urateraguza Nibitotsi ntabyo nyigira Niyo mpamvu mbitebukije Dukine nk'inyana dukine N'ubukwe bwacu bwashyitse Dukine nk'inyana tubyine N'ubukwe bwacu bwashyitse Dukine nk'inyana dukine N'ubukwe bwacu bwashyitse